Benedict M.
Yeah.
Yeah. Amen.
Beautiful life.
Okay, Rego.
Yeah.
Mala nyingine kamanda habawi sina, zote zimechacha wafula ana yangu ni vina. Usiguse waya, kicheche kachemka kaliwa bila ya waya. Ni fudozi ama pozi na njozi za demu cheche, chunwa poche mpaka ngozi, rafiki akawa peche na posoma ufunu kuludi sileo tete. Na azina ya mistari na imeza kama mate, na wachinja puchini kama kuku wakafara. Lisi mikoba wethi wisi kwangu ndala za vala wa kwanza. Yununguzo tena imala, hii ni black times 2, bla bla. Walio lala kofi na kupesti, kati na kupesti pia. Imba vanga unawanga na bado unafuwia. Wesi go back to the class, mbisha wisha se Trevor sound me na swag za kutupia. So snitch never touch the dark, nigga you will die. Mystify how of fly, bongo puwa bye bye. Mapenzi kifo cha wengi na enzi hip hop high. Dogo punchi ni penjuta na waka ange kwa karai. Ni K-I-J-O, mshindi wa hizi flow. Lego, bawa zuri kongu njo from way back. Tata na score. Ni K-I-J-O, mshindi wa hizi flow. Lego, bala zuri kongu njo never go anywhere. Nimesha wika jogo. Weni mshindi, speki kwa wale mloshindana kwangu shindi. Ukishinda na acha kuchana na kupiga double double kama IT man. Mifanani weni nani, weni jini subiani, wechi konda vipi. Nataka kuweka bambi, hii ni mechi ya vibongo, mevamia kambi ya zombi. Nipe changu mapema, nimesha negotiate. Dogo usipige chabo, soma utafuzu, test all the best. Ndo neno alo wacha dingi, Western PCC na kitwa limu, ndo issue ya msingi, pepe suka. Kama kuku mwenye mdondo, acha ni wafiche mjini, mitibu ya bendi ya msondo na chopata. Nalizika natumia, nikikosa sikufuru na shukuru malamia. MCs wamekosa maarifa, misingi yao mibovu inakreke kama nyufa. Ni K-I-J-O, mshindi wa hizi flow. Lego, bawa zuri kwangu njo from way back. Tata na score. Ni K-I-J-O, mshindi wa hizi flow. Lego, bala zuri kwangu njo never go anywhere. Nimesha wika jogo. Banto baloki, nisekende na mai. Ndivo ma MC fake watavo kwenda na maji. Misari mibaya kani meanza chekechea. Mimbaya we mzuri cheki unavyopotea. Koko liko Yogo amesha wika mbiu ya mgambo. Toka ngambo sauti nasikika. Biashara matangazo, acha kufanya biashara. Kama unajua una pesa za mawazo. Hata sijui chanzo kwanini wabana pua wanapata airplay. Papu inawekwa kando. Hapa kati ni usiku wa giza usio kucha. Suka nionyeshe njia, nipate soko sokoni, ni uzike mizigo ya nyama ya bucha. Mama sore mapigo chuo kiku. Bala zure mesha timba mikwala ya bujulumba na pua. Nataka sajiliwe bendi, mulize kusunota. Atashangaa kama amepigwe changa sendi. Sirudishi chenji na zidisha tukiburi. Hacha nitikise nchi kama jibaba balari. Hini atari. Utasikia ho? Eti kijia unafanya mziko ina gani? Na mina uliza na nyuni unafanya mziko ina gani? Mwisho wa siku inakuja kujulikana kila mtu anafanya mziko ina gani. Hip hop is my nation.
K.I. Head is low. K.I. Head is low.
Yeah. It's your boy, Kidijo Mugavi. Alongside with my boy, Benedict on the mix. Listen to the sound, y'all. Ciao. Woo! Yeah, don't
hey, this love. Hey, this love. Hey, oh.